me records.
Hey yo, it's your boy Master Dev Music. Oh, Hadith ya Billy. Oh, niko na Paulo. Haijalishi kabila, haijalishi dini, haijalishi rangi na kupenda mimi. Watokea mashariki, natokea magharibi, mwingine kaskazini, yule mwingine kusini. Weni daktari, minafanya ulinzi, nalinda siku kucha sometimes bila usingizi. Napatwa na maradhi, siwezi jiponya mimi, najo hospitalini daktari wanihifadhi. Ama mie ni msanii, nafanya uimbaji, weni presenter kila siku na kuitaji. Hata yule mama mboga bila mimi hana kazi. Bila mimi hana hali. Shukrani kwa Mola kwa kutuleta pamoja. Sina pingamizi baba, ni wetu na ngoja. Ni wetu na ngoja.
Haijalishi kabila letu, umba ni Maulana. Haijalishi na dini letu, umba ni Rabuka. Haijalishi kabila letu, umba ni Maulana. Haijalishi na dini letu, umba ni Rabuka.
Haijalishi, sina chakula pa kuishi, sina elimu ya tangu msingi, chochote nachofanya etiko hairidhishi. Ninavoishi, wanaojifanya wazuri ndo wabishi. Tunaoshea sahani ndo wauni, tunaocheka pamoja maadui. Ila, it's okay, sina chuki, hata namba moja uanza na sufuri. Ukitaka ule asali mfuate nyuki, na ukitaka neno lake kanisani. It's okay, sina chuki, hata namba moja uanza na sufuri. Ukitaka ule asali mfuate nyuki, na ukitaka neno lake kani.
Haijalishi kabila letu, umba ni Maulana. Haijalishi na dini letu, umba ni Rabuka. Haijalishi kabila letu, umba ni Maulana. Haijalishi na dini letu, umba ni Rabuka.
Walonena kunihusu, ole wao. Mola wangu ananipenda, so shauri yao. Wanava maswaga mavazi yao, eti gospel ni showbiz biashara yao. It's okay, haina noma maneno yao, ila Mola nisaidie nisiungane nao. Nataka unipende na penzi lako, penzi alina mwisho hilo penzi lako. Penzi lako, penzi alina mwisho hilo penzi lako. It's a boy Master Dev Music. Haijalishi watoka wapi, we, kabila gani. Haijalishi, no, no, no.
Haijalishi kabila letu, umba ni Maulana. Haijalishi na dini letu, umba ni Rabuka. Haijalishi kabila letu, umba ni Maulana. Haijalishi na dini letu, umba ni Rabuka.